Yeah, I'm in love with you. I'm going to die because of you. You are so beautiful. Hayarudi anakwenda. If a pass fanya kitu unacho kipenda basi tenda. Usifosi kupenda.